Dande studio kalangu ketini don Umar Hama kibaruji mwote fulfili do masinaji Abdul Kader Chombiano. Ender kwa kibaruji mwote ni enkalan evide kwa jom engaleji uroji bani bangu kero le lady Niger lady Mali heobe ndogo yi warde belle yara jet ire vitine nega batale rafike jarande nagu. Horebe ardibe hausu ton put ili morebe nimpe. Non nimbi en sigila okugol habaruji eko tindi do chadale tawad ender dilande natale de kowala e lawal ton futdama to enda zender departement mo kanche e galure zender kam ofi yewtam yewtere meden pindina hande en jatana kalendo fi nimbe egoybe to enda der la morde anzuru warde filade du warde to enda sakora badangal tilabe kore jamirte ma mbi nimbe wuroje gasa alzu der canton anzuru ndogoy dilude wuroje mu en gambatte alla e kipitande pelle murtube tinni den wada sato fudum nimbe wuroje dido ngari jodade der commune sakora to bibbe wuro ben kawri jabbitade be no wodiri jibril ahmadu goto tawade der committee kawjido filla jabbitade nimbe der sakora nani ko wi bandi mi musa hasan jadoto
ibo zaidi ikayngo
mine illa min gibe gari min gatti dane yaade himbe huberede tawrado longere nyiri fu na ciutam no wawi waddi himbe gadi bawde mu min artana ni min jari ujunaji lasu min gatti himbe gadana be bottari e hirani lamido amin nyemay wonno min kalanimu o watta dane yaade jiyabe lady sakwara wombe nyembe be endan kan kambe dubbe ballira kanko e lamido anzuru gardi do endan e gaddi milioji didi cede sefa himbe sakwara be bi kokke milio goto warbe do enden tilberi kan en du kokke ujune hemre wernabe to enden namari gungu ujune hemre o wiidu ko wobbe ciryake maro e maka amma warajina be durwan lore ko wadda ballaka de Allah je
ko wajina med if ko bangaymo igice ci moto kanga katay
nembe chapan en jeddo e go'o dum wani dimma mawbe galleji dilloybe wuroji mu en bani bangu warde belle yara der jeddire witine de gambatte Allah e kipitande pelle murtube ko tokkiti wadede tom nimbe feroybe latibe dudal mu en fu no rewbe no e sukabe famarbe ardibe hausu belle yara ngadi limore mabbe Amadou Hamidou parfait mo belle yara nani ko wi Musa Momine elu belle yara
Abubande ni kante arama asoro kante
ba. Onda nino ele nyalat ya pite endang kwa weto endang bani bangu. Ele chakantaraje mudu. Nonsabi himpe hewe dilwe uroji mudu nito endang. Wap mape ngayde harbele yaar lo endang. Kwa minani pengar na enda se ming ummi. Meningwe difedde ami. Pa minja minji o wape. Toko pengar one se itawadu. Jipaki nukuro warre. Wap minipi ngopi jipani le galeji mudu yem. Minjei to minkini minimbindabe mbindabe. To minkasi na gina nande minkebi kwa wato. Mwabe baadeji chapante njetu ya goo. Ebe ngondi dukwane be fu dum ni ganna na ndu kondani gam faminda be kebene fa bahar gomnan tan enda sabu enen andi himbe be jippani be ko e mudum hande wala sembe sande sabu ndungu jabbingu enda wonna himbe den ne joni okay balla ko min piltoni woni min kebana be kambe warbe enda min kebandu kono himbe be jippani be enda min balla dum
sabu re kan kwari zumbuse za ngai bumbuse
bibbe boko arama chapande tatu enjo kambe woni ko mbara to endam boso der region di faaltine bitido sap e jeddi lewru men dubujinaaji didi eno gay yerno kalo do inde sogeji no kon famini re studio kalangu kapdo lamba demon nani faware joni bi en dey sogeji meden kebi soccitide be bibbe boko haram capitaine Omar Hamani kalo do inde sogeji tawad inder no kon nani ko witarnan fuda ahmed noddudo may challal
des éléments terroristes présumés de Boko
Haram. Imbe Boko Haram gari dal loroji sappo e ko deki ibe jogi kaborde mawde be kipiti kogol orgal sogeji leede G5 Sahel tawadi ton endam boso no durwida golle hirnyere bi am bonda orgal sogeji din endan durwi gadi keddi bawde mu en fu diwi himbe Boko Haram en sogeji konobe lei e lanaji kono piroji kan en kawra be kona faabe doggi be acci cakantara der sogeji orgal leede G5 Sahel den jeegom nawni himbe Boko Haram woronje e jo bara der mabbe du no tawa mawdo kono Boko Haram goto lore mabbe gota e kaborde kewde kan en teta
arme individuelle et munition récupérée également
nani mbi en département Kanche der region Zender no andira e dilludu nadde leydi Algérie rewbe e warbe be département yaade galure Zender no don tindine do filla mbien chadale tawade umade nade leite janane e fawari joni mbien fedde leite nation zini durvidore e filla diludu nade leite kampe drogo e mardini pe bonde nuhen wade yilaru tindi. Mama salisula wali mawdo sigila o nanikowi aliketa.
Minen tawa do gam min gadana himbe tindinoji e sadarmaaji gondi e dillo wambe leydi himbe fu handi gadda balla mu gam fi bondo o buytoro filla mardi bondi e himbe dillo wambe leydi no fi bondo dum wadi min cubi zender ganno wuro to himbe dillo wambe leydi be leydi Nigeria e Cameroon wittorto yago agades e Algeria yartingo himbe dillo wambe e gadantede mardi bondi fi no gadatede der département Kanché e Magaria onon gi'a wakati fu e diwe Algérie dey oud al fu jeya kana région Zander hana bolu wadi min cubi Zander
cagal de jangobe universite be tawa ngano burtaki altine bitido ko fottere nati hakkunde mabbe habbini be fedde ardangal jangobe universite be tawa ndesi talkuru murtere ko baldi didi fuddude kengam warde hande e jamde bandiraabe mabbe sappo e jettoto nangabe be njofe hautade e fi ngurna mabbe du mojjine fawada yeruno Amadou Issouf Mohamed secrétaire général mo fedde ardangal jangobe universite faminiri Abdoulaye Ousouk
18 camarades ont été arrêtés.
On a dit ami woni ko nanga udda bandira ami hewbe ko nan barmi e majjum kanon alla yettama le samtani be sanke o rebe jangirbe ko nan noddimi o rebe farlamu noddaimi tayne ka en wodi kulle latide ko min jamuno min moddi nene min kejani no be ko nan lebbi didi ne yabbeke no sabi ko min burtini nun ko min gaddum enda min bi bandira bambe tilay se yofe gadan nan no wodi ko min jidi min jomtene no wodi video mo police be wonno holle latide sembe won ko gatti be torri bandirabe ami eleti on enda to ko non foni Allah yettama sabu ko min gatti enda bandirabe ami be kan jo fama kenyande enda
hier nous camarades ont été libérés
ton maradi mbi en jeddi jeddi ciagande tugal ko hisentani be nyaw coronavirus o wadano ko borta nimbe wujinaaji la soji dido kambe woni ko heba tu fede der o region to yawula do kawjido fella sigila tugal ngal region o wi fu no don yehira no wodere amma saninde gallure maradi e tesawa to lati edun don nyoga nyoga yeru no Mohamed Mamma lamdori mo faminir.
Nous avons vacciné globalement 42000
min gadani himbe ujunaji la soyi dido e dido e keme dido e woronje jeddo tugal ko hisina nyaw coronavirus der mabbe min gadani himbe ujunaji nayo e keme dido e woronje jeddo battal sinofar horibe bendu gadana AstraZeneca tufol himbe batte hisinde nyaw coronavirus no he horem denne mo hidi fu no wawi wari tufi der loktoroji potorde kubere maradi tesawa meyayi gantom batte ko ride den tawa illadu tufol batte de endan fudda min kebay fu gardo wi'i hebi sadornan cella na wi'i nokkugom no nawa seni ton endan kegil to neddo goto tufa do yofani mo ngan cella bandu nane wulwulun neddo odu wadanama safari den
la personne a été prise en charge
e badangal ndongo ni don der nyamene be tawabe e jonde badangal mayo no don kula alla e bononda ndiamo rawani digiol paddorgol ndiamgol sembe ndiam fosidum hikka oni bi en ardibe hausu ben jeddire witine de poddi golal mojjitinol digiol mayo gol kirkisangol kettine nane ko wobbe mabbe kali ko salamatu kadir lamdi dwe
to wallahi minen kay gada gadol diggiol golni diyan dan fuddi no wadana min bononda to min gi ini hi a ingol don to wini min anda no dun latoy to yeso diggawo diggo wadama dey gol mojjine illahi tani dubulina didi e sappo didi deni diyam fuddi sai min kode are amin sai dan hanti den ko min garta be beida e diggiol gol be mojjina mayo gondu himbe metewo wi diyan dan no gada so irsinde la kalkane wala di gogo ni je amin kan faabo tomi ba ko alla kan faabo to ganno diyan dan wa animin bonon da rowanin der no kure de min du atako irimu wade minen nana ko ya diggol gol foddata ko diyan dan amma de ni gomnati no wodi ko wadanta talakaabe foti namin
wala amir hulanza
nani mbi en ton Nigeria leede kedde dum hore hudo mane mbi leede mun koore hudo den koji lawal e hadude umma ki durobe nadde der leede kambe durgol dum dogan tefante hana mosala rafke jorande na gutawada kambe woldeji natoji hakunde durobe remobe to mbi en ji bobanya hore jo fedde awjinde fila durobe durgol do enda der leede meden Niger gomnanti no hawi notade domun gam surude bien filla hadude durgol misel deji yewtide mak
hande durobe no godi sadorna sanne leede gonde no mabbe kerudo dum do mido mila ministre kakkilido durgol hawri neji ne kani jahagi o ministre on giaw o durwa o jom leedi kotte jom leedi watta hala ka der hawri neji mudum en sede awo hala ka hana hala pamarno seni neddo fu ino mabban kerul mudum mido mila jonde den de tida gam en giana en fu en gotel no seni adari hande neddo Nigeria yo adawa gi aduro Nigeria kenda do heduro benen na kenda do heduro Niger na imabbe no gara bali mabbe no gara na imen no jaha bali men no jaha denne seni bi gi be kendan dum do fu sa don nan no lati da hana sa don nan pamaram kan yi watta mi en jama no hani tawe halaji di kalaji mawdi non lati no hani di dare kota di kebane safari wallahi di hana dum wallahi di robe no godi sa don nan
nanni en garta e yewtere meden pindina mbi en jom en galleji hewbe ndogoy wuroji mu en lay la morde anzuru gam filade duwarde to endan sakora badangal tilaberi be do bibbe wuro be njabbitora kebe no wodir wodi lami be wuroji ben do koji teddenge mabbe bandimi Musa Hassan Nildamaton e yade jewede saketino do nano no jippino limbe be tawda
hoggongo yewondirtaani e radio pamarongon to enda sakwara hoggodu konda yaajugo sanne non bi wur sakwara jodi di nyame kanyum won ko jeyngo den go hoggo won ko kambe doggoybe gure mudum be endan werna tafon e loaltinere sappo je lewru me ko min jeyto enda min pordi e fawar jondu konda ni laami do leydi sakwara kanyum anzuru ngari fanje himbe ben endan jodi min den go do hoggo nani ko fahande laami leydi sakwara docteur Musa Sadu o haldo maccu
miden eela miden gatta du tammude ko gomnati durwon heba laabi di singi ko watta hakkilu fukkin warta der cekantaraji region tilbiri porje elektoroje tawade do du fu den wodi nyawdo to himbe ciudo e garabe kala gan dum wadana nyawdo o enden safari ko gardon do du sakwara wuro modon ni gardo
sangede azurnoorgo
torraji dibe jiton enan kaje sadarma do lawol himbe no latibe e mi jidibe ballite sanne harfila ko darto cellal dum waddi ko ONG mbitedo copy gollol region tilaberi o neldi himbe mun to enda be jojjini loktorore waawde waddande ben don ballaga gozi ibrahim kamone horejo himbe copy warto enda
president taba sur ce site de déplacé
e hala ka kalten ka der nokku nimbe feroybe mosakora o miden godi loktorore baawde egginede tawdande e loktorojo chawro ndimno nimbe e nyawto do fi hakkiloji nimbe to nimbe jogitin du no tawale wakati nyaw coronavirus ndene labi cingadi ko hisinta nimbe din fu no dowtante ngani ko darta farfilla nyaw nyawuji daboji den do loktoro ben ko kama golli turde kejudi ko tatabe ko jani dun labi
la conduite tenir
lami leydi anzuru hoji hala gam batte kono o yetta ginanda ni himbe leydi sakoyra latibe jabbete ke himbe makko ben enda chagal ndo mo yamere himbe makko be enda tokka laabi di didina di enda
lalle wor cabi se kan indi wara kula fonno
de gonga on kollimi enda minen e modo min fumin go dane de mi watta yaade e warbe do enden waade kanni woni be baawo ko e ma ko watta du to gacci fu natu chaka mabbe e himbe tawabe do sako gam bernudo neddo wala ko wadane ne in jitti amiru allah yo
o yisese irko de mo rabana do gom
Yawan taki baro jemende fulful de tili kirtan to jamhirti.
Nyande fu ketine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golidito e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy enen
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wadder jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger